que Ibiza. Waishima
Ra Chucky Supplier.
Macho yangu yamekuona we, moyo gago jagua. We mke wangu tuzae na watoto kwenye hii dunia. Haya macho yangu yamekuona we, moyo gago jagua. We mke wangu tuzae na watoto kwenye hii dunia. Future wife, future wife, future wife. Nimekupenda mwenyewe. Future wife, future wife, future wife. Naomba unielewe. Future wife, future wife, future. Nimekupenda mwenyewe. Future wife, future wife, future. Kama siku nikijua unanichiti, moyo wangu taumia sana. Kama siku nikijua unanichiti, moyo wangu taumia sana. Usichokivumilia, maana mumeo bado nakupambania. We mama, usichokivumilia, maana mumeo bado nakupambania. Wazana, jua wendo wangu, my future wife, future wife, future wife. Usiniache, my future wife, future wife, future wife. Jua wendo wangu, my future wife, future wife. Tapeli, yapo sina kitu ila ukuenda mbali. Unanipenda kweli, mambo yote shwari. Na kama pesa tutapata usijali. Wenzako baby napenda mapenzi, nisipo kuona mimi nakosa gaya. We kodi boda we buke mbezi, maisha ya kweli mpenzi wako ndo napoka. Macho yangu yalikuona, moyo ukakuchagua. Wewe mke wangu katika hii dunia. Safari ya mapenzi tumeanzisha wawili. Nimekuchagua wendo wangu msiri. Naomba mpenzi wangu nistiri. Siwezi ishi bila wewe. Toka umepanda nataka upige makofi. Si umepanda nataka upige makofi. Mzuka umepanda nataka mpige makofi. Mangushi kimpi pesa nataka mpige makofi. Oya dola moja nataka mpige makofi. Morogoro nataka mpige makofi. We Dar es Salaam nataka mpige makofi. Kwa producer Kenny nataka mpige makofi. We piga makofi, piga piga makofi. We makofi wanaume piga makofi. Wanangu watanga kwa shima piga makofi. Na Mtwara wanangu piga makofi. Meneja Isa Isa Makara Junior Spenda Costa Mjosh.
Muziki paka kitani kwako na Chunky Supplier.com.